Hey yo, to all my young brothers that hustle and flip, get your money, be humble, killer bees everywhere. Yo, we call it jungle, some real nice cheaper. The government control that medical reefer. Tattoo on my stomach, that's a symbol of death. Yo, I'm coming, y'all only got a little bit of time left. Back out the hood, it be the reclaimer. I punch the cedars in their face and roll on the flamer. Hooky player, survival of your falseness, the border education and all of that court shit. I'm from the street first, then I went corporate. I'm out in Cali, somewhere eating crawfish. I'm a Presbyterian, my ex-girl Horace. The angel of rap in the country like a tourist. Even the terrorists know I got the rawness. The whole world ain't nothing but a fake Egypt, with these devils acting like they try and lead it. Hey yo, I'm about to leave here on the ship. Niggas turn zombie, they receiving the chip. I'm out here with my mind on flip, I'm in the zone. Got the garlic in my system. My whole team drop knowledge and wisdom. We drop knowledge and wisdom.
Watan watuko na Wu-Tang Clan. Hii ni historia kwenye mziki wa Afrika. Wu-Tang Clan wapo na watengwa. Wahuni historia ndo tunanika. Watan watuko na Wu-Tang Clan. Hii ni historia kwenye mziki wa Afrika. Wu-Tang Clan wapo na watengwa. Wahuni historia ndo tunanika. Dangari, baseball cap, West Coast, Machali, Higa, Msamba, Mikosi, Nasifosi. Got my own lane. I started this shit like Big Daddy Kane. Nip across, nigga carry cane. Accomplish a lot, time for champagne. Walishindwa nilewa, nilivuomba msaada. Lewa mejipanga, nje kwangu kaa ibada. Nagawa sadaka badala ya kupokea. Namtendea wema tayule aliyenifokea. Aliyeninyima maji nampatia sukari. Kobe mkubwa mbaye anagombania futari. Fungua daftari ukumbuke ulichosoma. Na dua daktari itaweka mbali homa. Who thought unge rap na Wu-Tang? Nimezaliwa jenge juu watengwa. Watengwa tuko na Wu-Tang Clan. Hii ni historia kwenye mziki wa Afrika. Wu-Tang Clan wapo na watengwa. Wahuni historia ndo tunandika. Watengwa tuko na Wu-Tang Clan. Hii ni historia kwenye mziki wa Afrika. Wu-Tang Clan wapo na watengwa. Wahuni historia ndo tunandika.
Hey yo,